Kutangchache bebe babili kulo mshado wami. Kutangchache bebe babili kulo mshado wami. Kutangchache bebe babili kulo mshado wami. I look to the sins, yes we angchaza. Look to the sins, yes we angchama. Look to the sins, yes we angchaza. Kutangchache bebe babili kulo mshado wami. Kutangchache bebe babili kulo mshado wami. Ayi lentombo kuthe wuthu yazi yangchama. Ayi lentombo kuthe wuthu yazi yangchaza. Kutangchache bebe babili kulo mshado. Ngiyathembisa ngiyokuphatha kahle, futhi angihlukumezi namase ngiwakwezothando, futhi angishayani namase ngiwakwezothando. Ngiyathembisa ngiyokuphatha kahle, ndokuthola ulazi ngiyakuthanda. Dlamini, uzungamla dluma kumedeni.